Usemon bandirabe, emin kon on der inde Jesu, emin gitti famtinki on do tokuk Jesu. Min yimbe tato, min inde am Reverend Ishiaku.
Mimbo inde am Modibbo Weti.
Min ma iro inde am.
E wodi ekitinolji hamsing e didi, wato chapante jowi e didi. Joni engada ekitinol arande wol.
To hande do dume meddeten.
E wodi goddo do'o o tokudo Yesu keso, e mo wodi yamol. En medday do yamol mako. No inde maada?
Inde am iro.
Dume woni yamol maada?
Yamol am woni Modibbo, no andiraimi mi tokudo Yesu?
To, emi yidi mi hokka on goddum habaru do majjum. Ra habaru dum. Goddo debbo bi'eteedo Rabi Sule, Modibbo wonde jangirde boko nde sakandire. Wonde nyalde emo ekkitina sukaabe sey o wi'i on andi haade senderre yimbe leydi amin be tokkube Yesu sey goddo der sukaabe be o janginta bi'eteedo Gero efti jungo yami wi'i moy woni tokkudo Yesu sey fu horibe sukaabe wonbe der jangirde den tushini e jaleede e be jala jamolgol Gero wadi gam e be kammo notaaki jamol Gero dum koydum. Sey Modibbo on wi'i, moy wi'ata mo dume woni ma'ana tokkudo Yesu? Sukaabe dubbe ngadi ko mbawata waduki noto ngol don jamol. Goddo bi'eteedo Madaki noti wi'i, tokkudo Yesu kanko woni jahoo suudu do'aare ko nde nyalde alal. Sey goddo bi'eteedo Garba wi'i, nayaaki suudu do'aare tan, amma seyta hauti e waduki jonde bonde e huuki kuude bodde. Goddo bo bi'eteedo Habiba wi'i, dole na a tokki do kaji sappo. Diga gada goddo bi'eteedo Delu wi'i, neddo mo dum danyuro tokkube Yesu, o wadana baptisma, o takkana inde irinde tokkube Yesu, kanko woni tokkudo Yesu. Sey tambaya wi'i, to siyasa woni tokkuki Yesu, a wawa heptuki tokkudo Yesu sharil shubol siyasa, gam tokkudo Yesu, woni shubo tokkudo Yesu, burtoyido gam sube do lamu. Gada don sey gambo wi'i tokkudo Yesu kanko woni mo yarata taaba mo wadata njenu e goddum nandudum bo majjum. To Reverend Ishiaku, no ngida habaru dum?
To gonga ko moy suka wi'i ko andi don go'ol yamol, amma der mabbe wala notido yamol gol don boddum. A andi ko woni ma'ana tokkudo Yesu? A kammo fu yimbe noddirobe ko e mabbe tokkube Yesu, ko dum gonga be tokkube Yesu. Den ko be nattai wuro jomirawo, ko neddo e wawa tabbitinki kanko o tokkudo Yesu. Dume deftere shininde wi'i, joni en jangay godde ayaje daga nder deftere shininde kollaide en moy woni tokkudo Yesu. Iro jangan en Roman ko en sura tati ayare ashirin e tati.
Ayare nden wi'i, ko moye neddo wadi hakke wo'itake ko Allah yidi o wada.
Dume ayare nden wi'i do maada?
Ayare nden holliyam, mi wadi hakke mi wo'itake ko Allah yidi mi wada.
To iro, joni jangan en derewol Yahaya arandewol sura go'o ayare jowe nai.
Nda ko ayare nden wi'i, amma to en bi'i Allah hakke dum gaduden, o yafanto en hakke meden, o lotan en daga ko woda dum gaduden, gam kanko o kebbino alkawal, e mo wodi adilaku.
To iro, dume hani mbi'a Allah?
Ayare nden holliyam, mi wi'a Allah hakke dum gadumi.
To iro, anotake boddum, joni, emi yiddi janga. Romanko en sura jowi, ayare jowe tati. E derewol biturus arandewol, sura didi, ayare ashirin e nai.
To, rako ayare nde romanko en sura jowi aya jowe tati wii. amma laawol ngol Allah holli en yidde maako woni sharel ngel gonɗen nder hakke Almasihu maayi ngam meɗen. Nden raako ɗerewol Bitrus arandewol suura ɗiɗi aya no gas e nayi wi'i, kanko e hoore maako jaɓi hakke ɗum ngaɗuɗen dow hoore maako sharel ko ɗum ɓilimo dow gaafangal. O waɗu non ngam laawol mayde maako alen waɗuki hakke jooɗoɗen jonde adilaaku. Non no deftere ceniinde wi'i, barka nawnoode maako on jamɗiti.
To Iro, nder de'e ayaaje, dume Allah waɗɗani en?
To Reverend, ayaaje ɗe pamtiniyam, Allah holli en yidde muɗum mawnde, sharel ngel gonɗen nder hakke Almasihu maayi ngam meɗen. Kanko e hoore maako jaɓi hakke meɗen, sharel ko o ɓila dow gaafangal. O waɗu non ngam laawol mayde maako alen waɗuki hakke.
To Iro, fuɗɗutu jannganayam derewol Yahaya surawol go'o ayaare sappo e ɗiɗi.
Ayaare nden wi'i, amma fuu jaɓuɓe mo kooliɓe innde maako, o hokki ɓe bawɗe wartuki ɓiɓɓe Allah.
Gale alkawal Yeesu waɗani jaɓuɓe mo?
Alkawal ngal woni o hokki ɓe bawɗe wartuki ɓiɓɓe Allah.
An bo malam weeti, dow de'e ayaaje e yiki maɗa, moy woni tokoɗo Yeesu e goonga? Wi'u ka Iro.
Emi yiɗi nanki ko mbi'ata malam weeti.
To Iro, ko ngarta tokkuɗo Yeesu mo goonga, dole na a hefti a jaɓi a gooduɗo hakke. Fuu ko ngaɗata kalluɗum ɗum hakke, nden anda Allah wani hakke, ɗum ma shari'a hakke ɗum mayde, wato nattuki hiite kallunge. Ta yiɗi ngarta tokkuɗo Yeesu mo goonga, dole na a tuubi tuubuki ki goonga, wato dole ngaɗa ko mbawata waɗuki ala waɗuki hakke, nden dole jaɓa Yeesu maayi dow gafangal ngam maɗa. O yari torra hakke maɗa ngam to njara torra mayde, ɗum ma kisa diga kiita e nattuki hiite kallunge. Yeesu waɗi non ngam maɗa, ngam emo yiɗuma naa seɗɗa. Emi fuɗɗita wiki, tokkuɗo Yeesu mo goonga kanko woni jaɓuɗo waɗi hakke, biɗo Allah hakke muɗum, kaɓɓuɗo nder ɓernde muɗum waɗay ko wawata waɗuki ala waɗuki ko Allah yiɗa. Koliɗo nder ɓernde muɗum Yeesu Almasihu maayi dow gafangal ngam jaɓanamo hakke o hisa diga nattuki hiite. Tabbitinɗo mayde Yeesu dow gafangal yaafake fuu hakke makko. Tambinɗo Yeesu jonde muɗum e yonki muɗum fuu ngaɗowo jonde ngam Yeesu Almasihu.
To mi faami malam weeti. To Reverend, e woodi ko deftere seniinde ɓeydi wi'uki dow ɗu'um?
Deftere Ishaya suura 55 ayaare 5 yaaki 5 holli en tuubuki woni so'aaki to joomiraawo, waɗuki do'aare, toraaki mo, aluki halleende, e aluki nyummo kallungo.
Nden ɗume Allah waɗantayam to mi tuubi?
Ayaare nden holli Allah meɗen o jurminoowo, o yaafan nder yawɗaare. To jooni malam weeti, janganen derewol Yahaya arandewol suura 5 ayaare 11 yaaki 13.
To derewol Yahaya arandewol suura 1 aya 11 yaaki 13 wi'i, ɗum woni ko tabbitinta en Allah hokki en yonki ki re'ata, nden yonki kin to ɓiɗɗo makko keɓetenki. Fuu jaɓuɗo ɓiɗɗo Allah e woodi yonki, mo jaɓaayi ɓiɗɗo on wala yonki. Mi windan on ɗum onon kooliɓe innde ɓiɗɗo Allah ngam andon on ngoodi yonki ki re'ata.
Moy woni kokkaiɗo en yonki ki re'ata?
Allah woni kokkaiɗo en yonki ki re'ata, barka ɓiɗɗo maako Yeesu Almasihu.
Moy woodi yonki ki re'ata?
Fuu jaɓuɗo ɓiɗɗo Allah wato Yeesu Almasihu e woodi yonki ki re'ata.
Nden moy woni wala yonki ki re'ata?
Fuu mo jaɓaayi ɓiɗɗo on wala yonki ki re'ata.
Ko waɗi Yahaya windi ɗum?
Ayaare 13 wi'i, o windan fuu kooliɓe ɓiɗɗo on ngam ɓe anda e ɓe ngoodi yonki ki re'ata.
To malam weeti, janganen derewol Afisanko en sura didi ayare jowe tati yaki jowe nai.
Afisanko en sura didi are jowe tati yaki jowe nai wi'i on kisi gam yidde Allah barka holaki Yesu na on kisu gam goddum dum gaddon amma dum shahu Allah na gam kude modon gam to goddo maunina hore mudo.
Wobbe yimbe e kammo be tokobe Yesu gam eben jaha godde kude de dum waddatan der sududo are den ebe kuwa kude bodde gam dume kude bodde kisnatama daga hakke maada.
Kude bodde kisnatayam kisndam dum shahu Allah gam yidde makko barka holaki Yesu na gam goddum boddum dum gadumi gam tomi maunina hore am.
To iro de afami ko de ayaje bi'i no dum hisnirma daga hakke maada.
Dum hisniriyam yidde Allah barka holaki Almasihu.
To malam weti jangan en daga nder deftere Yahaya sura sappo ayare 25 yaki 29.
Deftere Yahaya sura sappo aya 25 yaki 29 wi'i bali am e kettindanoyam e mi andidi den e di tokkayam mi hokki di yonki kire ata di kalkata ha abada de wala tetaydo di diga jungo am nyako am kokkudo yam bali din o buri ko dume bawde den wala bawaydo tetadi diga jungo makko.
Iro beye ngoni bali Yesu
futo kube mongoni bali mako
dume fi tatum Yesu wadani bali mudum alkawal o hokkaydi.
Wadi alkawal o hokkaydi yonki kire ata ikalkata ha abada den wala tetaydo di to jungo mako.
Moy wawata tetanki Yesu bali mudum
wala bawaydo tetana Yesu bali mudum.
To malam weti janganen daga nder deftere Wahayu Yahaya sura 30:20.
To deftere Wahayu Yahaya sura 30:20 de wi'i rammi dari e dammugal e mi silmino funando hononde am mabbiti dammugal mi natta mi nyamda nyamdu e makko kanko ma e am.
To de Yesu silmini dammugal bernde maada
ko nde Yesu e silmino to dammugal bernde am.
Dume Almasihu waddanma de mabbe tan daamo bernde maada.
O natti bernde am o joda ke nder e mo sumpotira e am.
To boddum ta yaadake a humpiti Yesu nattoye nder bernde maada to o woni joni
e mo nder bernde am joni.
Joni mi jangay diga nder derewol Yahaya arandewol surawol 5 ayare 11 yaki 12 wadu ka tokkitaaki ko jangayimi rako ayaje den bi'i du'un woni ko tabbitinani en Allah hokki en yonki kire ata den yonki kinto biddo makko kebetenki hujabudo biddo Allah e wodi yonki mojaba e biddo on wala yonki on tokki ko bimi almi fu itami janga ayaje den joni e mi di tokki ton ko bimi rako ayaje den bi'i du'un woni ko tabbitinani en Allah hokki en yonki kire at den yonki kinto biddo makko kebetenki hujabudo biddo Allah e wodi yonki mojaba e biddo on wala yonki
ko atabbitini an atokudo Yesu e gonga no andirda ko ta mai anattai wuro jomirawo atabbitini der deriwol Yahaya arandewol sura 5 ayare 13 dum wi'i mi vindan on du'um onon koliɓe inde biɗɗo Allah, gam andon on godi yonki kira'ata. Allah e yiɗɗi tabbitina a wodi yonki kira'ata. Allah waɗi alkawal wiki, ta tubi daga hakke maɗa, den a humpiti Yesu nder ɓernde maɗa, to o yafante fu hakke maɗa. O hisnuma daga nattuki woro hite e kiita kalluka. Tubuki woni mbi'a Allah hakke maɗa, toro ɗamo o yafanoma, gaɗa kon bawata waɗuki Allah waɗuki hakke. Sharen gel tubuɗa, dole jonde maɗa mo'ino.
Ɗon mata tubi a tokki Yesu, o wi'i a warti go'o nder bali makko. O hokkete yonki kire'ata, nden wala tetai ɗoma to makko. E wodi yimɓe ɗuɓɓe tubuɓe koli Yesu, mbi'imo hakke maɓɓe, nden ɓe kumpitimo nder ɓernde maɓɓe. Amma ha joni ɓe godi seko nder ɓernde maɓɓe, ko e ɓe godi yonki kire'ata. Ko a wodi iri nde e wannare? Woɓɓe e kammo to ɓe ngaɗi hakke, ɓe dulli kisdam maɓɓe wonɗon. E ɓe kammo dole na ɓe fuɗɗiti ɓe tubi, ɓe njaɓi Yesu nde ɗiɗi. Woɓɓe ko nde e ɓe ngaɗa do'are jaɓuki Yesu. Non na ɗum dole, ko sharen ngel ngaɗuɗa hakke, na a dulli kisdam maɗa. Gam da ɗum non, da holli kuɗe kisnata na holaki Yesu. Yesu Almasihu mayi gam maɗa, gam wala goɗɗum boɗɗum ɗum gaɗata bawai ɗum waɗa ɗum yafanoma ko ɗum hokkuma yonki kire'ata. Lawol holaki Yesu tan keɓirta kisdam. Da kuɗe boɗɗe e waɗa ɗum heɓa kisdam, da maide Yesu warti mere. Joni Reverend janganai en diga nder deftere Galatiyanko'en, surawol ɗiɗaɓol, ayare 21.
To ayare nden wi'i, mi wanyata yidde Allah, gam to neɗɗo wawai wartuki adilijo, gam tokkuki atawra, to maide Almasihu warti mere.
To joni mi hepti, na gam neɗɗo e yaha sudu do'are, ko gam emo ekkita nder tokkuɓe Yesu, ko gam emo natta yimoɓe nder sudu do'are nyalde alal, kanjum woni o warti tokkuɗo Yesu. Don ma, na gam ɗum dañi neɗɗo nder wuro tokkuɓe Yesu woni o tokkuɗo Yesu, ko gam o waɗanama baptisma, ko gam emo waɗa jonde bonde. Na gam neɗɗo e tokki dokaji sappo ɗi Allah hokki Musa, kanjum woni o tokkuɗo Yesu, ko gam emo walla tokkuɓe Yesu, ko gam emo waɗa kuɗe boɗɗe, ko gam o yarata njaru. Ta kammo gam a waɗa kuɗe boɗɗe ko gikku boɗɗum, kanjum woni a tokkuɗo Yesu. To a farki a majji. Nder deftere seninde ɗum wi'i en yimɓe keɓata kisdam lawol waɗuki kuɗe boɗɗe. Yimɓe keɓai kisdam gam shahu Allah lawol holaki Yesu Almasihu tan. Raru afisanko en sura ɗiɗi, aya 8-9. Ayare nden wi'i, Allah e yiɗi en, gam majum o liloi Yesu Almasihu nder duniyaru. Lawol holaki Yesu tan yimɓe keɓirta kisdam. Woɓɓe e kaiɗina nder ɓerɗe maɓɓe, e ɓe mbi'a gam ɗume tokkuɓe kuwata kuɗe boɗɗe to ni lawol holare tan ɗum heɓirta kisdam? To, nanu ɗo, kuɗe boɗɗe ɗum alama holluki ɗum heɓi kisdam. Gam neɗɗo keɓuɗo kisdam, o yiɗai huuki kuɗe boɗɗe. Kuɗe boɗɗe e holla e wodi holare. Holare nde hollata hore mayre lawol kuɗe boɗɗe nde warti batunde. Wala ko nde magata, nde hisnata neɗɗo. Raru Yakubu sura ɗiɗi, aya 14-15.
Ayaje ɗen mbi'i, onon bandiraɓe am, ko ɗum magi to neɗɗo wi'i e holi Yesu, amma kuɗe maako kollaa e holare nden? Nden ɗon holare maako nde wawa hisnuki mo? Misalu, to goɗɗo tokkuɗo Yesu gorko ko debbo mo wala ko bornoto ko ko nyamata, goɗɗo moɗon wi'imo, jippa jam, Allah hokkuma ko bornotoɗa e ko nyamata, amma a hokkai mo kolte ko nyamdu, ɗume ɗum magi? Non ma holare tonde wala kuɗe kolaiɗe nde, de warti baatunde.
To e wodi habaru dum gimmi be iduki. Yeso wi'i goddo bi'eteedo Nikodimo. Emi wi'uma gonga wala baawaydo natta laamu Alla sey to dum fuɗɗiti dum danyimo. Deftere Yahaya surawol tataɓol ayaari tatawre. Yesu wi'i non ngam o holla tokkuɗo mo mo gonga. A andi ko woni dum fuɗɗita dum danya neɗɗo. Danygol arandewol woni sharengel ngarɗa duniyaaru laawol danyoɓe maɗa. Danyitaaki woni nattuki iyaalu Alla, kanjum woni danyitaaki ɗiɗaɓe. E woodi laawol go'otol tan ngol ɗum heɓirta danyitaaki ɗiɗaɓe. Kangol woni jaɓuki Yeesu warta joomirawo maɗa e kisnowo maɗa. Sharengel jaɓuɗa Yeesu warti kisnowo maɗa, tuubuɗa diga hakke maɗa. Nden a mantoro Yeesu ngam kisdam, to a warti ɓiɗɗo Alla. Ɗum fuɗɗiti ɗum danyita kema wonɗo. Joni nde a andi moye woni tokkuɗo Yesu, a tabbitini a tokkuɗo Yesu e gonga. Min gettima bandirawo nde a hetti danake ngo'ol ekkitinol, na en kauri e ekkitinol ɗiɗaɓol. Sey Yeso Reverend Ishaku, to irona en kauri.
To sey Yeso.
To sey Yeso, min getti.
Fidego Yesu jafara ya wawa jomirawo Yesu jafara ya
komi wadi life de didi
Yesu jafara ya wawa jomirawo Yesu jafara ya
komi wadi life de tati
Yesu jafara ya wawa.